Abahluleli 9:1. U-Abimeleki indodana kaJerubali waya kubafowabo bakanina wakhuluma kubo nomndeni wonke wendlu kayise kanina wathi, Verse 2, ake nikhulume ezindlebeni zabo bonke abantu baseShekemu nithi, yikuphi okuhle kini ukuba wonke amadodana kaJerubali angabantu abangamashumi ayisikhombisa anibuse nokuba nibuswe ngumuntu munye na? Kumbulani ukuthi mina ngiyithambo lenu nenyama yenu. Verse 3, abafowabo bakanina basebekhuluma ngaye ezindlebeni zabo bonke abantu baseShekemi. Onke lawo masi izinhliziyo zabo zathanda kumlandela u-Abimeleki ngokuba bathi ungumfowethu. Verse 4, bamnika amashekeli angamashumi ayisikhombisa esiliva endlini kaBhali Bheredi u-Abimeleki aqasha ngawo izidenga namayiyane bamlandela. Verse 5, waya endlini kayise Ofira wabulala abafowabo amadodana kaJerubali abantu abangamashumi ayisikhombisa etsheni linye, kepha kwasala uJothamu indodana encinyane kaJerubali ngokuba wacasha. Verse 6, bonke abantu baseShekemi bahlangana nabo bonke baseBhetimilo baya bambeka u-Abimeleki inkosi ngase-okini letshe lesikhumbuzo elaliseShekemi. Verse 7, lapho kubikwa lokho kuJothamu waya wema esiqongweni sentaba yaseGerizimu waphakamisa izwi lakhe wamemeza wathi kubo, ngilaleleni nabantu baseShekemu ukuba uNkulunkulu anilalele nina. Verse 8, imithi yake yaya ukuzigcobela inkosi yathi kuwo umqumo, yiba inkosi yethu. Verse 9, kepha umnqumo wathi kuyo, ngiyakuwayeka yini amafutha ami abadunyisa ngawo uNkulunkulu nabantu ngiye ngintengantenge phezu kwemithi na? Verse 10, imithi ayisithi kuwo umkhiwane, woza wena ube inkosi yethu. Verse 11, kepha umkhiwane wathi kuyo, ngiyakubuyeka yini ubumnandi bami nezithelo zami ezinhle ngiye ngintengantenge phezu kwemithi na? Verse 12, yayisithi imithi kuwo umvini, woza wena ube inkosi yethu. Verse 13, umvini wathi kuyo, ngizakuliyeka yini iwayini lami elithokozisa uNkulunkulu nabantu ngiye ngintengantenge phezu kwemithi na? Verse 14, yonke imithi yayisithi kuso isihlahla somkhaya, woza wena ube inkosi yethu. Verse 15, isihlahla somkhaya sathi kuyo imithi, uma ningigcoba impela ngibe inkosi yenu, wozani niphephele emthunzini wami, uma kungenjalo makuphume umlilo kuso isihlahla somkhaya uqede imsedari yaseLibanoni. Verse 16, ngalokho uma nenzile ngeqiniso nangobuqotho lapho nimbeka u-Abimeleki inkosi, uma nimphathile kahle uJerubhali nendlu yakhe, nenza kuye njengokufanele izandla zakhe. Verse 17, ngoba ubaba bonilela wasidela wanophula esandleni sabakaMidiyane. Verse 18, kepha nivukele namuhla indlu kababa nibulela amadodana akhe abantu abangamashumi ayisikhombisa etsheni linye, nimbekile u-Abimeleki indodana esigqilakazi sakhe inkosi yabaseShekemu ngokuba engumfowenu. Verse 19, uma nimphathile kahle uJerubali nendlu yakhe namuhla, thokozani ngo-Abimeleki naye athokoze ngani. Verse 20, kepha uma kungenjalo makuphume umlilo ku-Abimeleki uqede abantu baseShekemu neBhetimilo, umlilo uphume nakubantu baseShekemu naseBhetimilo umqedo u-Abimeleki. Verse 21, uJothamu wayesebaleka weqa waya eBheri wahlala khona ngenxa ka-Abimeleki umfowabo. Verse 22, u-Abimeleki wayeyisikhulu phezu kuka-Israyeli iminyaka emithathu. Verse 23, uNkulunkulu wathuma umoya omubi phakathi kwa-Abimeleki nabantu baseShekemi, abaseShekemu bambhubuluza u-Abimeleki. Verse 24, ukuba ubudlova obenziwe kuwo amadodana angamashumi ayisikhombisa kaJerubali bufike negazi labo libekwe phezu kwa-Abimeleki umfowabo wababulala, naphezu kwabaseShekemi abaqinisa izandla zakhe ukuba abulale abafowabo. Verse 25, abaseShekemi bambekela abaqamekeli esiqongweni sezintaba, baphanga bonke ababedlula kubo ngaleyo ndlela kwabika ku-Abimeleki. Verse 26. Kwafika uGali indodana ka-Ebedi nabafowabo wayeShekemi abaseShekemi bamethemba. Verse 27. Baya endle bavuna ezivini zabo, banyathela emvini bagubha umkhosi, bangena endlini kaNkulunkulu wabo, badla baphuza bamqalekisa u-Abimeleki. Verse 28. UGali indodana ka-Ebedi wathi, "Kubani u-Abimeleki, kubani uShekemu ukuba simkhonze na? Akasiyo indodana kaJerubali noZebule yinduna yakhe na? Khonzani abantu bakaHamori uyise kaShekemi, thina siyakumkhonzelani yena na?" Verse 29. "Sengathi laba bantu ngabe sesesandleni sami, bengiyakumsusa u-Abimeleki." Wathi ku-Abimeleki, "Yandisa impi yakho uphume." Verse 30. Lapha uZebule umphathi womuzi ezwa amazwi kaGali indodana ka-Ebedi, kwafutha ulaka lwakhe. Verse 31. Wathuma izithunywa ku-Abimeleki ngobuqili, wathi, "Bheka uGali indodana ka-Ebedi nabafowabo bafikile eShekemi, bheka bakuvusela umuzi." Verse 32. "Ngalokho vukana ebusuku, wena nabantu abanawe niqamekele endle." Verse 33. "Kuyakuthi ekuseni lisaphuma ilanga, uvuke uhlasele umuzi, bheka lapho yena nabantu abanaye bephuma ukuba balwe nawe, wenze kubo njengokubona kwakho." Verse 34. "Abimeleki nabo bonke abantu ababenaye basuka ebusuku baqamekela eShekemi ngezigaba ezine." Verse 35. "UGali indodana ka-Ebedi waphuma wema esikhaleni sesango lomuzi, u-Abimeleki wayeseqhamuka nabantu ababenaye ekuqamekeleni." Verse 36. "Lapho uGali ebona abantu wathi kuZebule, 'Bheka kwehla abantu eziqongweni zezintaba.' UZebule wathi kuye, 'Uyabona amathunzi ezintaba kungathi ngabantu.'" Verse 37. "UGali wabuye wakhuluma wathi, 'Bheka kwehla abantu enkabeni yezwe, esinye isigaba sifika ngendlela ye-oki lokuhlola imhlola.'" Verse 38. "UZebule wayesethi kuye, 'Uphi manje umlomo wakho ukuba uthi, ngubani u-Abimeleki ukuba simkhonze na? Akusibo labo bantu obadelelayo na? Ake uphume manje ulwe nabo.'" Verse 39. "UGali waphuma phambi kwabantu baseShekemi walwa no-Abimeleki." Verse 40. "U-Abimeleki wamgxosha wabaleka phambi kwakhe, kwawa abaningi bakhutshaziwe kwaze kwaba sesikhaleni sesango." Verse 41. "U-Abimeleki wahlala e-Aruma, uZebule wamgxosha uGali nabafowabo ukuba bangahlali eShekemi." Verse 42. "Kwathi ngangomusa abantu baya endle bamtshela u-Abimeleki." Verse 43. "Wathatha abantu abahlukanisela izigaba ezintathu waqamekela endle wabheka, nampa abantu bephuma emzini, wabavukela wababulala." Verse 44. "U-Abimeleki nezigaba ezazinaye zadumela zema esikhaleni sesango lomuzi, izigaba zombili zadumela bonke abasendle zababulala." Verse 45. "U-Abimeleki walwa nomuzi lonke lolo suku, wawuthatha umuzi wabulala abantu ababekuwo, wawubhidliza umuzi wahlanyela usawoti kuwo." Verse 46. "Lapho bezwa lokho bonke abasembhoshongweni waseShekemi bangena enqabeni yendlu yase-Eliberithi." Verse 47. "Kwabikwa ku-Abimeleki ukuthi bonke abasembhoshongweni waseShekemi babehlangene ndawonye." Verse 48. "U-Abimeleki wenyukela entabeni yaseSalimoni, yena nabantu bonke ababenaye. U-Abimeleki wathatha izembe ngesandla, wagawula igatsha emthini, walithatha, walibeka ehlombe, wathi kubantu ababenaye, 'Lokho eningibone ngikwenza, sheshani nikwenze njengami.'" Verse 49. "Bonke abantu bagawula kwaba yilona lowo igatsha lakhe, kanjalo bamlandela u-Abimeleki, bawabeka enqabeni, bayithungela inqaba ngomlilo phezu kwabo. Bafa bonke abantu abasembhoshongweni waseShekemi, kungathi abayizinkulungwane abesilisa nabesifazane." Verse 50. "U-Abimeleki wayeseya eThebesi, wamisa malungana neThebesi walithatha." verse 51. Kepha phakathi komuzi wawukhona umboshongo oqinileyo babalekela khona bonke besilisa besifazane nabo bonke bomuzi bazivalela phakathi benyukela ophahleni lomboshongo. Verse 52. U-Abimeleki wafika emboshongweni walwa nawo wasondela emnyango womboshongo ukuba awushise ngomlilo. Verse 53. Owesifazane othile waphonsa imbokodo ekhanda lika-Abimeleki wachimiza ikhanda lakhe. Verse 54. Wayesesheshe abiza udibi olwaluphethe izikhali zakhe wathi kulo, hosha inkemba yakho ongibulale ukuba abantu bangasho ngami ukuthi wabulawa ngowesifazane udibi lwakhe lwase lumgwaza wafa. Verse 55. Kwathi abantu baka-Israyeli bebonile ukuthi u-Abimeleki ufile bamuka baya kwaba yilowo nalowo endaweni yakhe. Verse 56. Kanjalo uNkulunkulu wabuyisela ububi buka-Abimeleki abebenzile kuyise ngokubulala abafowabo abangamashumi ayisikhombisa. Verse 57. UNkulunkulu wabuyisela bonke ububi babantu baseShekemi emakhanda abo behlelwa isiqalekiso sikaJothamu indodana kaJerubhali.